Adonis Kelavish.
Ndiye mimi chipukizi wako, tangu lini tulikutana huko? Uliamokea mimi mzuri sana, wacha mimi nikuteteye kiti. Lady girl, say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you, you miss me.
Lady girl, say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you, you miss me.
Tulipatana mimi nitakupata, ngoja kidogo sijafuata. Ndewe mrembo kama nyota, baki vya kuvaa nitaleta. Wacha hivyo wewe hota, mwache yeye nitawakata. Sifikirie sitakukamata, everyday si siku ya sita. Tengeneza me my look better, kama una inchi tego nitakuhita. Ndewewe wangu na supporter, don't mind I'm dakuleta. Lady girl say you love me.
I love you.
I miss you, baby, you love me.
I love you, you miss me.
Lady girl, say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you, you miss me.
Ani nakupenda sija toroka, kinyume na stabu kwe hupuka. Lewe dakitari kwanza shuka, ndisi kaidi nimekumbuka. Subiri hone awajacheka, napenda matendo kwanza muka. Why love siwezi kuandika, nde wewe murembo mwafrika. Vitu hii sitaka taka, pauka awa walikuwa sitaka. Ujumbe yako niliyopeleka, stylo hiyo ninayotaka. Lady girl say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you, you miss me.
Lady girl say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me. Kwa mama, fazili sini wache belema. I wish you tutembeye salama. Sijapigwa na mambo niko chuma, andika barua nitasoma. Umekosaka na love sijapima, jenga upendo sawa wima. Aki nimesahau ya nyuma, kijijini tuko na chama. Lady girl say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you.
Lady girl, say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you, you miss me.
Lady girl, say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you, you miss me.
Lady girl, say you love me.
I love you, you miss me.
I miss you, baby, you love me.
I love you.
Adonis Kelavish.